Picha namba 16. Luka 12, Matindo 15 wacho kama. Eka nomedo wacho ni ji duto niya, beduru motang' mondo uritru kuom gombo duto nikech mwandu ok nyal miyo ng'ato bedo mangima kata dabed ni omeo machal nadi. Chon gi lala ne nitie jago moro mane omewo ahinya. Bang'e noparo kendo nowacho ni koro an onge gimoro amora machanda. An gi cham gi chiemo gimoro amora kuom ndalo mathoth ahinya mabiro. Kendo koro anyalo kawo ngima mayot, achiem, amethi kendo ayieng' to nikech kiny natho. Nyasaye to nowacho ni niya, in ng'ama ofuwo ahinya. Otieno ni ngimani biro rumo. Kendo ng'at mane mabiro rango mwandu duto ma in go mipani in go. Yesu nowacho ni, mano emomiyo awachonu ni kik uparru kuom chiemo maducham mondo ubed mangima, kata kuom lewni maduruaki mondo umgo dendu. Nikech ngima duong' moloyo chiemo, kendo ringruok oloyo lao. Parane uru winy. Ok gichuo kodhi, kata ok gika cham. Bende gionge dere kata kuonde keno, to Nyasaye pod pidhogi apidha. Un to donge uberne moloyo winy nyading'eny. Ere ng'ato kuomu ma parruok dimi ndalo ne medre? Koro ka ok unyal timo kata mana gima tin kamano, to ere gima omiyo uparoru kuom weche mamoko? Bang'e Yesu nodhi nyime kawacho niya, kik uket chunjeu e wi gimubro chamo kata mubro madho, but mokwongo dwaruru pinyruoth Nyasaye, kendo gigi duto ibiro miyu. To nikech kama mwandu nitie, ema chunyi bende nitie. Bende useyudo tie weche mag Yesu go? Ito koro nadi, iketo pachi duto e mwandu ma in go kaka pesa mikano mang'eny e bengi, kata jamni ma in go mathoth, kata cham misekayo mopong'o dere, kata gik moko duto ma in go mang'eny go. Ang'o manotimre kuom jamew ni e gima osesomono? Notho mna chieng' onogono gotieno nogono. En noweyo ni en ng'ama kare nikech gik moko duto go ne en go. Ta kamano nok odak kinde moromo mondo owinj ber mwandu nego. Kik uwinj e yo moro ma ok owinjre. Yesu pok owacho ni rach ka ng'ato tiyo matek mondo oyudo mwandu ne kendo mondo omew. Oyo, gimowacho en niya, kwatiyo yo makamano to gimoro amora mwatimo biro bedo ka onge tich. Chikru itu mondo uwinjare kendo gimowacho. Kama mwandu ne nitie no, kanyo bende ema chunyi nitie. Iketo mna chunyi e mwandu ni main ge pinyni, jokuoyo biro to chieng' achiel tae kwalo gite. Kata kute biro macham gite. To ka mwandu ni nie polo, gin ge yo maber kendo onge gima biro kethogi kata achiel.